Gwanda Mangwana Adolira, Tamulagana Gabata, Azimara Gonani, Nadira, Nadira, Edo, Edo, Nadira, Tamulagana Gabata, Azimara Gonadira, Mangwana Adolira, Mangwana Adolira, Baname, Tamulagana Gabata, Azimara Gonadira, Edo. Nadira, 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 Nadira